Once again, let me just give thanks to God because of this beauty of time that the Lord has given us, Joe.
He
has pleased the Lord to have this time so that we should worship him and him crucified without compromise. Anything has been done according to his will and according to his purpose.
China chili chonse chinapangiwa chinaikuta choncho monga makufuna kwake ndi kukonzerabe kwake.
There is nothing that has been done according to the contribution of mine, option, or whatever from a man.
You know,
blind eyes never sees God. Because of our blindness, we never know what will happen yonder after we go on.
Ndeno malomo ake chifacha khungu limene ifeyo tili nalo siti madzwa athu za chimene chichitike pasogolo pathu mmene moyo utikukhala.
Whatever is what we gonna meet is the Lord who purpose and direct.
Umabedu china chilichonse chimene tidzakumana nacho ndi chimene Mulungu Atate wachilola ndi kuchikhazikisa.
There is time where we wallace when we meet situations while to the Lord, nothing new but whatever God purposes it before the foundation of the world.
Tawi, imene kina dusa mjengo zina, zime kima kama kisa wani, kuna ndaula, kumabe dujo zivika nchile mjengo.
That's why when it comes to time of crucifixion, time of bounding Christ, Christ knew it before that this is the time.
That's
why Jesus Christ says, "I would love for this cup to pass me, but let thy will be done." Whatever was the will of God is what happened to Christ. And in the beginning, it's me during that time of having that kind of car would have come up with the full of compromising, full of wallets, full of stickings, whatever, or be full of wallets. But Christ was glad to meet with the cup that the Lord prepares for him.
Chikana kala kuti chikwezi chinaperekedwa kwa Israel anthuyo nde kuti bwezi tikumabwerapo ndi zinthu zambiri zodandaula komanso kumaonjezerapo zinthu zina zimene Atate sananene kuti zikhale choncho. Komano tiona kuti akhozi anangoyimirira kukhala apa kumwera mtuku chimene chomonga makufuna kwa Mulungu.
For example, when I'm suffering from BP, malaria, yeah, whatever sickness that I can name it, I do go worries and full of cries, whatever, because I am a man full of sins.
Why is Sanzo? If I don't know what you're doing, you're not just doing the machine. When you come out in the good side, when you go to the good side, chifuwa cha chikulu ndi matenda ena onse amene tikuza kuwachula ndi makhala tu ndi nkhawa chifukwa kuti ndi mulungu wochimwa.
I do mama on those things because I'm very human, very blind to the things of God without knowing what is of the Lord.
Ndetu ndimadandaula apo kudusa munyengo zimene zozo chifukwa chonena kuti ndine munthu amene sindidziwa chipulu cha Mulungu.
Think about Barabbas, whom was bound and ready to be killed in the custody.
Kalinga lina nikuza Baraba, amene anabangidwa ndi mndende nthawi imene.
A man in chains, having no hope of coming out from the bondage.
Munhu amene anali mmanja mwake muno unyolo komanso omangidwa akupata kuyembekezwa kuti akhoza kumasulidwa.
There is number one chains that has bound this man in the custody.
Woyamba anthu panali macheni amene anamanga naye munthu uyu mndende imeneyi.
Number two, there is a wall, a building named to be a cell, a custody where him is, protecting him from coming out.
Chinthu chachiwiri tiona kuti panali khoma la ndende limene linaitwa pamene mukumutendeza kuti iye asatuluke.
Number three, at the entrance, the door of the room, there is a rock. Well rocked, preventing Barabbas from coming out.
Wonso chinthu chachitatu tiona kuti pakhomoto la ndende limeneli panali pokhomedwa ndi loko kuno bwino kuteteza kuti loko a Barabbas uyu asatuluke.
Number four, there is guards, watchmen outside watching the room to be safe, preventing Barabbas from coming out.
Wonso chinthu chachinayi tiona kunena kuti panalidwa alonda amene anali kudikirira panjapo kuti Barabbas amene asatuluke kapena angathawe.
Number five, there is the people surround us that knew that we have taken Barabbas to serve. They were also guarding the coming out of Barabbas.
Ndiponso chinthu chachisano ndiona kuti anali akuvatira kuyakobo amene anazungulira ndende imeneyi amene amaziwa zonena kuti mkati umu mwayikidwa Barabbas amene ndichigawenga ndende kuyang'anira kuti asathawe.
At number six, there is a king, pirate, guarding again that in my cell, in my compass, there is a custody where there is a man, a victim bound, shouldn't come out.
Ndiponso tuja nambala 6 chimuti tiona apa kunena kuti panali Pilato amene twanali mfumu akayang'anira kuonesa kunena munthu amene tamufumu sangathawe sangatuluke.
So all these 6 were guarding Barabbas not to come out from the custody.
Tikamayang'ana tuza zinthu 6 tachulazi tiona kuti zonsezi zimangolindiratu Barabbas kunena kuti asatuluke mndendeyi.
Even if Barabbas would have a decision to come out, it was very difficult because there is many ways that are guarding him not to come out. And these are things that makes Barabbas to be hopeless of coming out.
Tikamayang'ana za zinthu zimenezi ndi zomwe zimampangisa Barabbas kukhala wopanda chiyembekezo chida kukhoza kutulukanso.
So if Barabbas will be out, it means there is something more powerful than chains, than building, than lock, the guards, watchmen, than the people surround us, than the king himself, even the rule, the command, than the judges that commanded him to be in the cell.
Ndikamayang'ana ano apo tiona kuti ngati kutapezeka kuti Barabbas atuluke mndendemo pamafunika pakhale wina amene akhale wamphamvu kuposa unyolo amene anamangidwa naye, wamphamvu kuposa chipopotere chimatetezera, wamphamvu kuposa lokwa amene anakhomedwa pa khomo la ndende imeneyi, wamphamvu kuposa alonda amene amadikirira, wamphamvu kuposa sungakhale mfumu imene imayang'anira za ndende imeneyi, komanso wamphamvu kuposa kukhale anthu amene anazungulira ndende imeneyi.
Because above these things, above the chains, war, God, clothes, whatever, there is a judge who passed a sentence that this man should be in custody. And he uses the law. There was a law that is empowering the judge to pass the statement so that this one should be bound.
Chifukwa pamwamba pa zinthu zonsezi zomwe tachulazi tipeza zonena kuti pali oweruza amene iyeyo anaumva mulandu ndikupereka chigamulo chonena kuti munthu iye akufuna kumangidwa.
So it was very difficult for this man to be out. But look here, there is a time when the victim met with Christ the Savior at the stage.
Kumasono kutawona nyabari pa nintawi sobano yomwe kone kapa. Pamene iya mene dobala mwayo akukumana sobano Yesu Kristu pa malomo.
There was only one stage, a platform, well prepared, waiting for a Barabbas to meet with the Savior and have a meeting. Now the Savior was to be bound so that the victim should be unbound.
Ndeno njira yake nali imodzi yokha yonena kuti mpulumusiyo amangidwe ndicho lingachona kuti amene ndopalamula amasulidwe.
Which means if the chains would be upon the Savior, it will make the chains that was upon the victim to be loosed and slipped down.
Kudanthauza kunena kuti ngatiwo amene ndi mpulumusiyo amangidwa ndi kuti zipangisa kunena kuti ma chain aja kana maunyolo amene anamangidwa muzola kwauja amasulidwe.
The bounding
of the victim is the loosing of the lovers.
The bounding of Christ Jesus is the loosing of the lovers.
Kumangidwa kwa Ambu Yesu Kristu kunali kunthawe kumasulidwa kwa Barabba.
So it was not what the Barabbas did, but what Christ the Savior did.
The decisionary which many Barabbas are against, but many Jesus Christ promised you are against.
Because if it is the goodwill of Barabbas, then he cannot manage. Because there is many things, stages whereby Barabbas pass in, and that are guarding him not to come out. That's why,
even though
the people say, crucify him, crucify him, it's not what him did, but it's what Christ did.
Again,
it's not what the voice of the multitude can voice up, but it's what Christ voice up.
Because this
verse of 18 John says, then cried they all again, saying, Nonisma, but Barabbas. Now Barabbas was a lover.
Chifuati kamaona mbuku la Yohane chapter 18 nimeke afoda kunena kuti pomwepo anafulanso na anena si uyu koma Barabba. Barabba anali wa chiwamba.
It's not what the people say that not Barabbas, but it's what God already made it is that Barabbas will be set out when Christ will be bound.
Because in the
voice of people, there is nothing that can make one to be out of the bondage.
Because
chapter 23, verse 18-19
says,
Luke 23, verse 18, it's of Christ Jesus setting Barabbas free.
Tikamaona buku la Luka chapter 23, verse 18, ndimene buku la Luka Barabba kama sulidwe.
Because it says, and they cried, meaning the company and the masses of people, they cried out at once, saying, away from this man, and release unto us Barabbas. 19. Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison. The collectors and attributes of Balabas is found on verse 19, but these are the same things that people rubbed in were during the time of releasing Balabas from custody.
Reasoning.
There is beauty in the preaching the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ.
Bonso muri kukongula mukusautsirwa koma kuuka kwa akufa kwa kufa kwa Yesu Kristo mose mina nadusa momo.
That's why the Bible says blessed are the feet of those that preach the gospel.
Ifaya ke Bible dilankula kutika bwino kunena kuti odalisika ndi mapazi aiwa amene alalikira uthenga wabwino.
Because where there is the blessedness is when you see Christ the only one worthy to deserve all the glories because of whatever he purposes and he does for the cross. Again, that is the blessedness to see that you have been taken and drawn to Christ so that you manage to see him with his beauties, not because of your good will, but because of whatever he does. God kept the hour waiting for the exact time, because if that time comes in life, then glory and honor will go to God and Christ himself. Which is this hour? It is that time of dying on the cross. It is very useful, very important time to die on the cross because there is glorification there. So Christ was glad to meet with that hour because in custody there is Barabbas. So if the hour comes, Barabbas will be out because he will be crucified.
Let
Christ be bound so that Barabbas to be out, because the hour is very close whereby the Son will be glorified and the Father will be glorified.
Munayenera kuti Yesu Kristo amangidwe.
The hour has come. The hour of glorification now is in.
The
dying. The resurrection, the whatever that was happening, it was that process that was bringing glory and honor to Lord Jesus Christ and God himself. That's why when we go back to John chapter 13, verse 1, he said, Jesus knew that his hour has come. What is the use of the hour? It's because there is glorification at the end of this.
Here
he says Christ knew his hour of demanding out from the world and told his Father. The question might be, when did this hour come?
Ndiye mwina fuso kumalina kuti kodi nthawi imene inafika iyi.
It was soon after having loved his own that were in the world. He loved them until end.
Tawi yobi inafika hapa mwina watangukaliza wakuna wote. Kwa yeye wana wakundela kumukina jivakisiyo.
The coming of Jesus Christ into this world was the preaching of the gospel to those that are his, so that he should die on the cross for them. The dying of the cross was the establishment of the love and taught them until the end.
Wabwino kwa mwono kwa kwa kondela atu, ndi kwa ikawa kwa 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 Kristo wa mineyo. Ndipo,
that's why the dying on the cross is because he loved those that are his.
Kwa hiyo, kwa kwa mtanda, kwa mtideyo, kwa kwa mtali ati.
It was very blessedness to see the dying on the cross because those that are his were completely loved.
Ndiye chione kachodalisa kwambiri pakuona infa imene imene Yesu Kristo anafanya kutsa. Ndirabu kwa kuonda kufira kwaona wasikufu kondi choti azi.
And the last verse for today, Hebrews chapter
12. Go verse nayo Hebrews chapter 12.
Chapter 12, verse 2 of Hebrews says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, that was the joy before him, endured the cross, despite the shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Tena kuti mbuku la Ahebeli chapter 12. Yesu ameneyo chifukwa chimwemwe zoikidwa Jehovah pamasuku ache anapirira mtanda nanyoza mtanda nakhala madzanja lamanja anthu achifumu wa Mulungu.
Here shows that Christ, the author and finisher of our faith.
Abantu tiona bwino kunena kuti Yesu Kristo ndiye oyamba kwa.
Number two, there is joy that was set before him. It was after the hour, at the end of the hour, there is joy, the hour of crucifixion. He is the bringing of joy to Christ Jesus.
Kuzo chintu chachiwiri tiona kuti kukali chimwe chimene china ikitatu kumapeto kwa nthawi imene ndi chisautso cha ambuye wathu Yesu Khristu pamodzi pa chisautso chimenecho pali chimwemwe.
It was that joy that makes him to endure the cross.
Ndiye chifanya chimwemwe chimenecho chinamupangisa kuyenda kuti iye mtanda.
It was that joy that makes him to despise the shame.
Kuzo ndi chimwemwe chomwecho chimene chinamupangisa iye kuti anyoze majazi.
And follow that joy with whatever he does on the cross makes him to sit down at the right hand of God.
If one of you much manager, this is all the prayer as Kita, Jenna, Kufi, Baba, and whatever one is a little.
If a man sits down, it means the battle is over. He is resting, he has done the work.
Mm-hmm.